dowlad Kenya ayaa bandow socon doona ilaa 30 cisho ku soo rogtay gobolka xeebta ee Lamu ee dalkaasi kadib markii halkaasii ay ka dhaceen weerar lagu laayay ilaa 7 qof oo kamid ahaa dadka deegaanka bandowgan ayaa dowlad Kenya ku sheegtay inay uga gol leedahay sidii ay u xaqiijin lahayd amaanka deegaanada gobolkaasi maleeshiyada al-shabaab ayaa horay gobolkaasi uga fuliyay weerar lala beegsaday ciidamada dowladda iyo gaadiid ay la socdeen dad rayid ah warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A Qadar Maxamuud Xareed.
Go'aanka bandowga socon doona ilaa 30 cisho ee lagu soo rogay inta badan deegaanada gobolka Lamu ee Kenya ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha dowladda Kenya Dr. Fred Matiang'i. Waxaana dowladda Kenya ay tilaabadani uga gol leedahay xaqiijinta ammaanka deegaanada Lamu. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii Isniintii la soo dhaafay deegaanka Wido ee ismaamulka Lamu ee Kenya lagu dilay ilaa 7 qof oo ka mid ahaa dadka deegaanka. Kooxihii weerarka geystay ayaana baxsaday. Kenya ayaa howlgalladan iyo bandowgan ay ku soo rogtay deegaanada Lamu ku doonaysa inay ku baadi goobto kooxihii ka dambeeyay weerarkaasi iyo sidoo kale dib u soo celinta ammaanka gobolka xeebta ee Lamu. Dowladda ayaa bilowday inay ciidamadeeda kala duwan ay ku dadgureyso deegaanada Lamu, gaar ahaan deegaanka Wido oo ah halkii lagu laayay dadka rayidka ah. Hay'adaha kala duwan ee dhanka ammaanka ee gobolka Lamu ayaa sidoo kale lagu amray inay gacanta ku soo dhigaan dadka haysta hubka sharci darrada ah ee aanan dowladda u diiwaan gashanayn. Gudoomiyaha ismaamulka Lamu, Samson Masharia, ayaa sheegay in kooxihii Isniintii weerarka ka geystay deegaanka Lamu uu bartilmaameedkoodu un ahaa inay dadka laayaan. Mana jirin wax qalab ama alaab ah oo ay ka qaateen dadkii ay laayeen weerarka kadib. Mas-uuliyiinta gobolka Lamu ee Kenya ayaa weerarkan la xiriirinaya inay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab ee fadhigoodu u yahay Soomaaliya, balse kooxda Al-Shabaab weli ma aysan sheegan in weerarkaasi. Waxaa jira warar sheegaya in deegaanada bandowga lagu soo rogay ee gobolka Lamu uu ka jiro muran xagga dhulalka ah oo u dhexeeya dadka deegaanka. Dowladda Kenya ayaa dadka deegaanada Lamu ugu baaqday inay laamaha ammaanka ay kala shaqeeyaan xaqiijinta iyo soo celinta ammaanka deegaanadaasi oo maalmihii lasoo dhaafay aad cabsi looga muujinayay, iyadoo dadka deegaanadaasina looga digay inay ka fogaadaan fal dambiyeedyada. Kenya oo isku diyaarinaysa doorashada madaxtinimada oo dhici doonta dhammaadka sanadkan ayaa sidoo kale heegan buuxa gelisay ciidamadeeda ammaanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.